balinga wagena maso no kubanga basunsulwamu baba zade na abayiza basinya eyokuna abantu olomwako gwedde basuze bulindala munango kulindira okufuna ebyava mu bigezo byabwe ebigenda okufulumizibwa onako olwenkya. Ebigezo bino bigenda kufulumizibwa mukomukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Mama Janet Kataha Museveni ngali wamu n'abakungu ba ministry eno wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB. Kino no kidiridde abakungu b'ekitongole kino ekya UNEB munango okwanjulira minisita Janet Kataha Museveni ebigezo bino mu nsinkano gye babadde mu maka g'obwa pulezidenti wali e Nakasero. Era omwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kaole akakasizza enteekateeka eno n'agamba nti omukolo gw'okufulumya ebigezo ebya siniya eyokuna gwakubeera mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero olunaku olw'enkya. Abayizi abawerera ddala 43 abayizi abawerera ddala 43 12,159 be beewandiisa okutuula ebigezo bino ebya siniya eyokuna era nga bano beeyongerako 12.1% bw'ogerageranya n'abo abaatuula mu mwaka gwa 2024. Abayizi bano baatuulira mu bifo 1,438 era baatuulira wansi w'ensoma empya eya competence based curriculum curriculum eyo empya ey'okugezesa obumanyirivu bw'omwana omwana kyasomya kitegedde si bya kuramu waka kukwata bukusu somanga okwatako ensonga ebirenge etambulya ddala bulungi. Kakati n'onako olw'enkya bukede farmer ready embuutikizi tugenda batuusaako omukolo ogwo gw'okufulumya ebigezo nga bulijjo ate tulaba abaana baffe eruddeyo bwe baakoze eki bwe baakoze naye temutya nnyo muteekwa okuba mwabikubye bukusu.
Oli mugawa wano nawali ku 10.5 bukedde famma.